kulankun iyo inas ka kooban gudiga ganacsatada gurmadka abaaro gobolka Bay ka dhig magaalada Baydhabeer unta gobolka Bay kulankii wari bal ka dooray gudiga ka shaqay doon gurmadka abaaro Maxamed Abdulla Wariri wari baa soo gudoomiyaha gudiga wayna soo korbey gudiga ka dooray kulankun
may soo biray gudi oo gurmadka abaara leero inkasta oo gudi badan jiraan markii uu aragnay in hal gudi ilaa gudi inta filanayna ya may soo binay gudi oo ku kooban ganacsatada gudigaas oo linka gargaarow dad ka tabaalaysan dad jirin halka jara dad baahay to ka jara ee oonga jara walkasti jara marka may go'aansanay in ay gudigaas abaabulna ganacsatada degmada Baydhabo ku kooban marka gudigaas oo linka kooban yahay ilaa 13 qof ee gudigaas wali diyaar ngayaa inuu dadka gargaaro gudigaas oo 13 ee wali gudoomiin ah Maxamed Cabdinuur gudoomiin ku xigeen wali ee Sheekh Ibraahim Maalimuuday Abdul Qadir Hassan Habeena Afayaan Hubno wali kumid ah Daani Cabdiraxmaan Shariif Maxamed Axmed Mukhtar Maxamed Mukhtar Cabdoomanur Cabdulaahi Maxamed Cali Cabdulaahi Bilis Cabdirashiid Aabow Aanoy Cali Injineer Axmed Maxamed Aadan Haaji Eeney Sheekh Ibraahim Cali Cabdi Nuur Cadow
Abdulqadir Hassan Warsame Aabeena iyo wali bawse afayanka gudiga way bawse bulshada iyo hay'adaha ganacsatada ku osday intii gudiga iyo waa deersan si lanka gurmada dadkii saameeyay abaarta
marka ixwaani fillaah in uu dad fun dhibaateysan geeka magaalada baahi ku jirta oonga ku jira shumbiyooda ku dilaaci dhibaatooyin badan oo runtii qofka muslimka iimaanka la usan ku aamuso korne usan ku fadheedo korna iyo wadanka ku dhiyahay runtii way in ka tala galnay inay guud ahaan bulshada noocyada shalka jiisan in ka ahaan ganacsatada weyn iyo yarba hadii ilaahay arar way fadaane hadii ilaahay arar nuuna iska tala galno jeebkaana ka tala galna bilaawna hadii ilaahay arar abaabulka una bilaawna tabarucaadka una bilaawna hadii ilaahay arar runtii jaaliyadood dibada jaraan wadanka aan dhaladi mise guud ahaan soomaalida muslimiintana way lanaa iyona inda gooni haniifiir ha ka tala gala deegaankan way awalan bilaaw balle oo una ka bilaawnay warkaan Baydhabo degmada Baydhabo dadka nolosha ka bilaabay ganacsi nooc kasta la haado way ka tala galahay la jaaliyadaha walaalow ee banaanka jiraan ka tala galahayna guud ahaan Soomaalida muslimiinta way lana dhibaatiya la aradan shubriinku arag korna ixwaani billaah way anaa una dadka bulshada rayidka oo is agaaguliya anna ganacsatada oo sidoo sheegay culimadu iyo akhyaartu in dhargalad soo wa anna saasa fadaan unu ilaahay in ka dhawaadaan ilaahay daraajis in sulule iyo way fadaan arintu hadii ilaahay arar war ku qawana ilaahay yana tala saaradaana
kulanku way baa saaki eeday hela abaare saamays dadkii dunida ka dhagan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ku jarta haana kan iyo barakeedii abaartaasi.